amoko yansa iri abantu besimanyi abasobola okutiyamba olwonaku wasugirwakutuka okwenyongerako abaasika awatindika olugendo lw'emasaka nze saliyo saasobola nga nanga obulumi bundi bubi ate nebaza abayamba okutaasa obulamu bwaffe ati nabatulambula mwebalege buli omwe yatoola kyatodde bukenya weebala okunyamba munnange walaga bwennumirwa ndayireekeeta wakasempaaka empya naawe mukama akubeezeewo nsonyiwe mweruddawo anti ng'abayimbi bw'otumanyi bwemba n'ekinyiza okunkabya yimba buyimbi n'ekimala n'ekinsanyusiza bwe kisuka bwe nnyimba essanyu ne lyeyoleka n'okubasima okungi kutyo kuyisemu okuyimba na ndongo nzizza kubiika mu kinsonyiwe ate amanya ne gwe mbikira muyambe bwe nsaba okutuyamba nyambe nnamwando ne bamulekwa n'okusabira kubasudde situamuziika kanti twali bubi kumula mirembe basudde kutuusa lwetulisisinkanayo bayibayi basudde ensi wanyisaala nnyo naye amagombe gaffe ffenna tujja kusisinkanayo okufaata kuuluma nkitegedde nze nalingiza emagombe kuba namala essaawa kumpi nnya ateri kyemmanyi ku by'oku nsi mu ssaawa ezo safuna kyekango wadde okuba n'ekirooto kindoota n'abatujjaawo ssaabalaba okutwala mu ddwaliro ekitovu kale n'omugenzi basudde teyalumwa kufa nga wenkimanyi kati ffe tulumwa abaasigala enkomo lyetube yali asanyusa wandikutuza omukono oba okugula afazaali n'olimala naye n'osigaza okutegeera nga tujja netukubuuzaako simanyi oba katonda yeerabira naye ate mukama atawubwa oba be yatuma be bamagalavu nga si ye gwe yali abatumye tekyali kyakukola watwegaana bumula mirembe naye bizibu mwe watuleka bingi nnyo by'okulabirira bamulekwa saba buyambi bwekutuyamba nyambe nnamwando ne bamulekwa tekyali gye nkuba mukono nti buli wamumiranga nandoolu mwe mulina okutuyamba mweruddeyo mugamba mutya alina kalina akatusuule noonya amataga bamulekwa bayibayi basudde kumula mirembe naye amagombe gaffe ffenna tujja kusisinkanayo ensi kyalimu obunyogovu buli omu okulu ono byamuba etiisa yali yabyewo nnyo mukama kino wakola kyaki yandirwaddeko ewiiki emu buli muntu n'amulambulako naye okusirika obusirisi nga bw'olaba essaawa bwesirika n'afaana amagezi g'amangi gatyo tulijjawa gwe tulizaawo fa baasigaddewo ensangi zino tewali ayinza nammugegeenya omusajja omuvumbuzi w'ebyama omuyiiya kabaka wa bonna ng'obadde ovumbula ebintunto fa basigadde n'etubyozaamu nze gyewandeka ataatawala seegomba kujja gy'oli kati y'obulumi mwe wandeka bungi nnyo ng'obadde omukono gwa ddyo bwe nzijuukira gye twavawa okuva mu lukwata nambeemu ne tujja tukola akabuladda nga tuli ne kasozi omugenzeera akale twalaba nga biganye ne tuteesa ne tujusaamu kati okundekera akabuladda nyongedde okutya katonda ati nange okufa ndaba kusembedde sinze kanawe nali wali alina choli na werire bora musiwo boli na nyiriwo era kali sala okumutwala olireke birungi byotegesi neba mamali abasika basudde bamusika naki umula mirembe basudde umula mirembe naye amagombe gaffe fena tujja kusisinkana ye mukama omuggogo ogubye munene nnyo si kirungi kutongera mulala sebo otulekemu ebbanga ati twerabire kino ekibambulira nga twapokya n'obulumi ffe mutwalire busabala abamu ebifuba byamenyeka zenjawulira obulumi munda muli tuba tukyaliko olwo tukaaba wiikinga emunezigwagwamu ate ne tugwamu ekyekango munnaffe fiona n'akutuka ate ne tuddamu okugakaaba zennoni neeraliikirira konze naffe tugenda simanyi mbalira lowooza ki mukama yakolawo binnyo mbontu okutukweka ekigambo kufa yaleka pulaani zennyingi nnyo omusajja ze yali ategesi nanna ennyumba y'amaze okugikoona agenda kuzimba yakalina ne bulooka amaze okuzituusa omusenyu n'ebigenderako ebyanne oliddamu okubipanga buli omu alina kyakolako abaana okusoma akwetaagwa ne namwandako mbaga akaabye kale nandifubye okubayamba kuba endagaano yakolwa mu bulamu namugamba bwe nfa nga basudde bwoyina okuyamba bendireka naye nandaga obuvumu obwo gye bwe mba nkusoosi gy'otageza